ZWAP.com.
Umwe wandi nilesa, ubumi wandi nilesa, mufyashi wandi ala nsusuntila, tata wandi untangilila. Ichipe chandi lelo amalumbo aya, lesa wandi we usansamusha.
Mufyashi wandi tawaka ndekele
shilesa,
tata wandi nebonsha kachule. Amalumbo yabe kuli imwe awe, ulwimbo lwandi lyonse nisangalale.
Swag Ministries, ladies and gentlemen.
Ayo, ayo.
Kema kutu. Mwali mpala netalantari ya kuimba, batinga na mimbira bale jitachinja. Kuchikonko pa mkoshipale fimba, noko mishishi muna kashibala chinga. Aveshi wanebo mwampisha, gabatila tibuga popundisha. Aveshi wanebo kumwamfumia, katestimoni nivena ya kumia. Mwabalengela chabantu wambone, nanomba defo ya kuwa kukambone. Nanomba nende fwaisha mule mbonfia, so leti tireni nebo mule mbonfia. Leka fukame noro toro shiri lambe, noro chile ya leka fefowe twimbe. Toshipula sana leka lelo twimbe, tumushishi mune noro tepa sande. Amalumbo ayo chipu mufuti, ni mwana wenu mwele sandipa duty. Baka voice ikome ibe muti, alo woi kakora sinafuti.
Amalumbo, amalumbo.
ZWAP.com.